tunulira Katonda wekola kyotekeddwa okola ebirala obimulekere agenda kutuukiriza kye yasuubiza mu buyinza bwe Kusa